Isaiah 16 verse 1. Umuntu unamasu enhlizweni, kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. Verse 2. Zonke izindla zomuntu zimhlophe emehlweni akhe, kepha uJehova uyalinganisa imimoya. Verse 3. Kingela kuJehova imisebenzi yakho kuze kuqiniswe amasu akho. Verse 4. UJehova wenzile konke kube nomgomo wako. Yebo, nomubi umenzela usuku olubi. Verse 5. Bonke abazidlayo ngenhliziyo bayisinengiso kuJehova, impela abayukuyekwa. Verse 6. Ngomusa neqiniso ukona kuyahlangulwa, nangokumesaba uJehova kudedwa ebubini. Verse 7. Lapho indlela zomuntu zimthozisa uJehova, uzenza nezitha zakho ukuba zihlalisane kahle naye. Verse 8. Okuncane kanye nokulunga kungcono kunenzuzo enkulu kanye nokungalungi. Verse 9. Inhliziyo yomuntu iceba indlela, kepha uJehova yaqondisa inyathelo zakhe. Verse 10. Izimpendulo zikaNkulunkulu zisezindebeni zenkosi, umlomo wayo awuyukuphambuka ekwahluleleni. Verse 11. Ukulinganisa nesilinganiso esilungileyo kungokaJehova, zonke izisindo zasesikhwameni zingumsebenzi wakhe. Verse 12. Ukwenza ukubi kuyisinengiso emakhosini, ngokuba isihlalo sobukhosi simiswa ngokulunga. Verse 13. Izindebe ezilungileyo ziyintokozo yamakhosi, amazwi abaqotho ayawathanda. Verse 14. Intukuthelo yenkosi injengezithunywa zokufa, kepha umuntu ohlaniphileyo uyayidambisa. Verse 15. Ekhanyeni kobuso benkosi kukhona ukuphila, nesisa sayo sinjengefu lemvula yamuva. Verse 16. Kungcono kangakanani ukuzuza ukuhlakanipha kunegolide, yebo, ukuzuza ukuqonda ngakukhethwa kunesiliva. Verse 17. Umendo wabaqotho ungukudeda bubini, oqaphela indlela yakhe ulondoloza umphefumulo wakhe. Verse 18. Ukuzidla kuyandulela ukubhujiswa, nomoyo iqhenyayo wandulela ukuwa. Verse 19. Kungcono ukuba nomoya othobekileyo kanye nabathobekileyo kunokwabelana impango nabayidlayo. Verse 20. Onakekela izwi yakufumana okuhle, nowethemba kuJehova ubusisiwe. Verse 21. Ohlaniphileyo ngenhliziyo uyakubizwa ukuthi oqondileyo, nobumnandi beyindebe buyandisa imfundiso. Verse 22. Ukuqonda kungumthombo wokuphila konakho, kepha bula kungukulaya kweziwula. Verse 23. Inhliziyo ohlaniphileyo iyafundisa umlomo wakhe, yenezele imfundiso ey'ndebeni zakhe. Verse 24. Amazwi amahla njengamakhekheba oju, amnandi emphefumulweni, ayimpiliso emathanjeni. Verse 25. Kukhona indlela eqondile phambi komuntu, kepha kuphela kwayo kuyizindlela zokufa. Verse 26. Iphango lesisebenzi liyasisebenzela, ngoba umlomo waso uyasiqhuba. Verse 27. Umuntu omubi uphanda okubi, nasey'ndebeni zakhe kunjengomlilo ohlangulayo. Verse 28. Umuntu ophambeneyo usakaza ukuxabana, nomncethezi wahlukanisa abahlobo.
Verse 29. Umuntu oyisidlwangudlwangu uyenga umakhelwane wakhe, amhambise endleleni engenhle.
Verse 30. Ocimeza amehlo akhe uceba ukuphambanisayo, noluma izindebe zakhe ufeza okubi. Verse 31. Ubumpunga bungumqhele wodumo, bufumaniswa endleleni yokulunga. Verse 32. Owephuza ukuthukuthela muhle kuneqhawe, nobusa umoya wakhe kunonqoba umuzi.
Verse 33. Inkatho yenzelwa emathangeni, kepha ukwahlulela kwayo kungokukaJehova.